walitamani kuketi nawe nani. Hata kandanda wanjani nitacheza na nani. Ay, leo ni kilio, hakika si video wala drama, kasikiza kwa radio, umetuacha bila tarajio. Leo ni kilio, hakika si video wala drama, kasikiza kwa radio, umetuacha bila tarajio. Ay, zile nyakati zile enzi za ujana tukisaka wapenzi, nakumbuka kweli inatesa ubongo, mina dondokwa na machozi, nimeishiwa na mapozi. Afadhali ingekuwa ni uongo.
Siku silali na kuona amaradhi sidhani nitapona. Oya Mungu samani na kuomba mrejeshe tena. Usiku silali na kuona amaradhi sidhani nitapona. Oya Mungu samani na kuomba mrejeshe tena. Seminio, 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 mbona hivi mbona. Seminio, 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 mbona hivi mbona. Sini juzi tu ulikuja kwangu kanigotea, pale mambuzi tu tukila manafu tukiongea. Hivi leo kwa nini sikoni? Umenitoka kwa nini machoni? Hili ndonda kwa nini aliponi? Mungu mbona kamweka mbioni? Bado nakumbuka ulitakufa nane Dangote, ila mbona ukatakufa? Yani mpaka na mimi unipote. Afadhali ungeanguka, ningekuja na mimi mkukote. Walikuitaga we shuja, niperadhi na mimi mkupote. Siku silali na kuona amaradhi sidhani nitapona. Oya Mungu samani na kuomba mrejeshe tena. Usiku silali na kuona amaradhi sidhani nitapona. Oya Mungu samani na kuomba mrejeshe tena. Seminio, 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 mbona hivi mbona. Seminio, 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 mbona hivi mbona.
Mungu kayumba dunia iwe yetu wawili, mbona tena ukabania, umeniacha sultani. Shida zangu kipenzi, ukinipa hela kishenzi, natamani yo nikuone tena. Viatu vyako viko pale pale, nguo zako ziko pale pale, gari zako tuko pale pale. Just trust in God, liwe liwalo lifanyike, liwe tapatana one day. Liwe liwalo lifanyike, liwe tapatana one day, one day. Lala salama, ulale o, salama o, lala salama.
Siku silali na kuona amaradhi sidhani nitapona. Oya Mungu samani na kuomba mrejeshe tena. Usiku silali na kuona amaradhi sidhani nitapona. Oya Mungu samani na kuomba mrejeshe tena. Seminio, 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 mbona hivi mbona. Seminio, 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 mbona hivi mbona.
We praise, Benipa, strength.